I'm trying to do. Jesus got me going, yeah, but I be do. Without him, I bet you feeling kinda blue. No force ain't golden fitting in your shoes. Git, bado una budu do. Una thani when a god mko draw. Great, when him dogo, yeah, him so. Kubali to daribu, anaweza. Wokovu body fresh, smell like a million. No physical sauti, Gideon. For the chapter, faster swala, he's the one. Kando dhambi, when I pray, ndio maana. Na kuona madakika, nikijiona kwa mira 24-7, na kuitaji kabisa. Si lazima kwa shida, jina juu tukuzwa umeni sot. Niko lock, ndio maana mimi na imba. E baba, e baba, e. E baba, e baba, e. E baba, e baba, e.
Magoti zangu chini na kuita e baba, e. Shadinadi, yani shadinado kwele. Na nkiwa na huyu Yesu kimziki siwezi feli. Ebu pause mwanzo swali. Nibulize Yesu nani? Yendo yule jemedari na si muordinari. Bare bare karibari alipigo misumari. Ili zetu zoshe dambi jo. Tumsifu wote kimani hadi na kifto. Tupitie waingo pale next door. Unashanga mbona krasu wanga ivo. Etia napenda watu wata di madingo. Lenga wasi wasi brother yendo kingo. Mujanjo wajanjo kipenda mwite King Kong. Baraka za kupendo wake na shindaja King Rose. Yale medendajo kunipenda kwa kesio ni lows. Sani kupitisi kufichi na sufisi mina penda gold. Jamilisha na kunivisha everywhere you go. Domana kila siku mina mwamba e baba.
E baba, e baba, e. E baba, e baba, e. E baba, e baba, e.
Magoti zangu chini na kuita e baba, e.
E baba, e baba, e. E baba, e baba, e.
Magoti zangu chini na kuita e baba, e. E baba, nomba uni baby. Na ikibamba sana cheza kama Daude. Mfame Daude, mfame Daude. Na ikibamba sana cheza kama Daude. E baba, nomba uni baby. Na ikibamba sana cheza kama Daude. Mfame Daude, mfame Daude. Na ikibamba sana cheza kama Daude.
E baba, e baba, e. E baba, e baba, e.
Kama Daude.
E baba, e baba, e.
Magoti zangu chini na kuita e baba, e. Magoti zangu chini na kuita e baba, e. Ikibamba sana cheza kama Daude.